Blog Talk Radio.
Turabaramukije inshuti muteza amatwi radiyo itahuka ivugira i Washington DC. Turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero turagira ngo tuvuge ku ngingo nyine tumaze igihe tuganiraho, ni ikibazo nyine kimaze igihe kirekire aho tuvuga imirwano ya M23 yashoye ku gihugu cya Congo, tugaragaza yuko M23 uko iteye, uko yubatse, uko irwana, abafatirwa ku rugamba, ibikoresho bayisangana nk'uko byemezwa na MONUSCO, bashimangira bavuga yuko iterwa inkunga na Leta y'u Rwanda. Ku ruhande rwa Kongo bakavuga bati M23 ni u Rwanda, ni Perezida Kagame ugomba kubazwa ibya M23. Ejo twavugaga ku ruzinduko rwabereye i Rwanda muri Angola, aho Perezida Kagame na Felix Tshisekedi bahuriye baganira mugenzi wabo Lorenzo, mu cyo bise nyine ngo ni inama ya consultation hagati y'abo bashefu d'etat batatu, ikaba yageze ku myanzuro rero abenshi mwifuje yuko twagaruka mu kiganiro cyacu uyu munsi. Nkaba ngira ngo mbere y'uko twinjira muri iyo myanzuro ariko tunayiganiraho, tubanze duha ikaze Dr. Charles Kambanda, akaba ari tugiye kubana nyine atubwire uko yakiriye iriya myanzuro yafatiwe i Rwanda hagati ya Perezida Kagame, Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Lorenzo. Dr. Kambanda, ikaze mu kiganiro.
Murakoze bwana Salije kuba mwantumiye, ndabashimiye, ndabasuhuje kandi ndasuhuje abo mukorana, abari mu abafasha muri iki kiganiro, abari kumva ikiganiro, abari butangiye ibitekerezo, bose ndabasuhuje, abari kutumva sasa hivi n'abazatumva nyuma, bose ndabasuhuje.
Urakoze cyane, twizere ko rwose muri amahoro, nicyo tubifuriza. Reka twinjire kuri insanganyamatsiko. Imyanzuro yavuye i Rwanda wayibonye, wagize n'icyo ubyandikaho, ubyibazaho, n'abantu benshi baba bavuga bati twizere ko Dr. Kambanda agira icyo abivugaho kuko nawe aribaza byinshi. Muri resolusiyo ya Rwanda baravuga yuko imirwano ikwiye guhagarara, CFA igomba kuba, M23 ikava mu birindiro irimo. Ikibazo cya mbere abantu baribaza bati M23 yavamo yerekeze he? Ikindi cya kabiri ni ukongera kwa aktiva komisiyo iri mixe hagati ya y'u Rwanda na Congo. Iyo komisiyo ni komisiyo ad hoc igomba gukurikirana hagati y'u Rwanda na Congo, iyo komisiyo ikaba igomba gukurikirana byo biri hagati y'ibihugu bibiri barimo gushinjanya. Icya gatatu baravuga yuko iyi komisiyo igomba gutangira akazi kayo tariki ya 12 z'uku kwezi kwa 7. Iyi komisiyo kandi ikaba iyobowe n'igihugu cya Angola.
Ibintu byavuye muri Angola nta gitangaza kirimo, kubera ko urabibona ko urebye pozisiyo ya Kagame birashimangira pozisiyo febresi ya Kagame arimo. Kwanza kujya muri Angola ubwabyo no ni ikintu cyapanzwe nyine, ukibona ko gipanzwe mu buryo bwo gusunika Kagame mu gunyi. Hari n'ahantu nibazaga ati ese Kagame azemera ajyeyo muri ajye muri muri iyo nini muri iyo nama ya Angola, urebe pozisiyo arimo byari kuba byiza atanabigiyemo, ariko nanone nta mahitamo afite. Mwebwe ko bamuzunguse neza, East Africa yamuzunguse ikamushyira nyine muri pozisiyo mbi. Nanone African Union akaba ariyo ibi bintu bya Angola birimo, nabyo urabona ukuntu babishyize mu maboko ya Angola. Mwebuke ko mu gihe cy'amezi make ya cyane cyangwa mwaka, nibwo Tshisekedi yingingaga Lorenzo kumvikanisha Kagame na Museveni. Lorenzo ukuntu yevanye mu kumvikanisha Museveni na Kagame kubera ubujura uburiganya bwa Kagame, ibi nabyo birazwi. Ariko nanone twebwe ko Lorenzo ari mu bantu barwanye na Kagame mu gihe cy'iriye ntambara yo muri Congo, yagiye barwanaga na ziriye ngabo za Angola za nini. So Lorenzo ikibazo cya Congo cya Kagame, kuko Kagame ari woteze ibibazo, Lorenzo arabizi cyane. Kandi urebe na personality ya Lorenzo, ni umuntu ni wa muntu udashaka ibibazo, ni wa muntu utajya ugirana amahoro n'umunyabibazo n'umuntu uteze ibibazo. personality no munu ori quiet no munu ori introvert no munu shaka amahoro ye yo abonye omuntu oteze bibazo Lorenzo uyo muntu agirana nawe bibazo byanze bifunza ariko muri personality ye okun personality ye eteye tabo nta kintu ya avuga we aracyeka gusa ariko mu byokuri ibintu aba abikurikira sasa noneho Kagame mu minsi ishize Kagame ntakwatagize ngo atere Kongo ajye muri Angola afashe ahantu hanene abwira asize pozisiyo Tshisekedi ati Tshisekedi wabibona no kumva n'igihugu cyose turagifata ariko kunuzia forces ziri muri Congo za kubitanye na Kagame n'ingabo za Kagame zitwa M23 bakababuza kwavansa ku buryo bashakaga birumvikana ko nabyo ubwabyo byatumye Kaga ajya muri iyi nama adafite nyine yabigenza sasa ibyavuye muri iyi nama nanone tugombye kubireba nanone muri context ya politiki mpuzamahanga turimo cyangwa eri dominant muri kariya karere balance of power system muri kariya karere iteye ubwoba n'ubwa mbere mu mateka ya vuba ibibazo bibiri bijyana ibibazo ibihugu biriya bitanu bikomeye ku isi mu kanama k'umutekano bikumvikana ku ruhande rumwe bikajya ku ruhande rumwe n'ubwa mbere iyo ni issue ikomereye Kagame cyane Uburusiya Ubushinwa Amerika n'inshuti zabo za Western Allies bose bariya batanu bose beakubiri bagiye ku ruhande rwa Tshisekedi yewe ejo bundi Amerika ikanarushaho ikamutoneka ku munsi wa independence message yagiye kwa Tshisekedi yavuye kwa Biden niwe wayanditse ubwe congratulatory message yagiye kwa Kagame ni Blinken wayanditse ariko nanone Blinken akamera nkawo ari gukora reprimand kuri Kagame amutoneka nyine so Tshisekedi yagiye Angola yebitsewo ziriye ngufu za P5 bose bamubwira ati turi kumwe nawe noneho njyewe nawe navugiraga yesterday cyangwa mu minsi yashize mvuga ati Kagame kujya muri hariya kombona adafite mu ntabwo afite amahirwe agiye gukora iki urese guhurirayo n'ibibazo ibibazo twabibonye yahuriye hariya nabyo bamu committees bamushyize mu gundi awo urebye ibyo bavuga ko byavugiwe mu nama bashinje Kagame nawe Kagame akabyemera ati ni njyewe ushinzwe M23 twebuke ko iri imishyano yitwe dialogue cyangwa consultation meeting ya Angola M23 ntabirimo ibyemezo bafashe bireba M23 bikumvika because cyangwa babyumvikanyeho ati bagombye gukora ibi n'ibi ni ukuvuga ngo mu bantu bari muri iriya nama Tshisekedi na Kagame umwe muri bo niwe washinzwe M23 ku buryo M23 byemejwe noneho ko ari ba agents ba principal wayo n'umwe hagati ya Tshisekedi na Kagame kubera ko neba M23 etari muri imyumvikano muri iyo consultation ni gute muvuga ati turumvikanye ko M23 eva mu birindiro ahantu hose yafashe nta condition kandi bakajya muri disarmament apana kujya muri integration mu gisirikare bajya muri disarmament kubambura intwaro baka jambu zimangu sanzu. Apana kuwa silamu jisirikale. Murieri enama, emuventuwa na wuyariri mo. Kuwa bafashe enji ingo zireba emuventuwa nukufuga ango, umwe mulibo niwe osinzwe emuventuwa. Akabisinira. Makabi muemeza. None utu subire inyuma na none. Kureba neze wazo Kagame afite. Ekibazo cha Kagame hariya nuko akeneye Kongo kugira ngo abeho economically. Kagame bijeye erusha ba perezida bose bahariya muri kariya karere yewe n'abayobozi bakuru mu bihugu hari mu Germany omwe uwo muyobozi ari muri leta yo muri Germany yaratubwiye ati Kagame bijeye erusha bize ya chancellor wa Germany tunze Kagame eruta kure bize ya chancellor wa Germany aya mafaranga avahe ava muri Congo yo muwiye ngo emuventu wa eve muduke tose yafashe egiye muri disarmament oboli kubwiya Kagame ati va muri Congo Kagame icyo ntabashobora kubyemera. Kagame azarwana paka ku munota wa nyuma kubera ko ibiba mubwira biba bivuze ko atariho. Kagame aravuga ati kama mbaya kuva muri Congo uko babimbwira no kurwana nkarwana ku munota wa nyuma byose ni hahandi ni mwisho wangu. So Kagame ari muri iryo guni niyo ari kuwaniramo. Wabonye umunsi bamwe bayobozi ba European Union noneho nao basimangira biriya muri Angola bati ibihugu byose birebwa n'iki kibazo bigombye kubahiriza izi ngingo zifashwe aho nao navuze ati Kagame ari muri pozisiyo eteyo bwoba ziye za P5 ndavuga biriya ibihugu bitanu bikomeye bya muri Security Council bose bari ku ruhande wa Kisekedi Sedirike ekosa Kagame yakora yo kwanga kubahiriza ziriya biriya ibintu bumvikanye bashobora kumushyiraho sanctio international Security Council kubera ko sasa hivi kunyuza sanctio kuri Kagame muri Security Council na kukanya kubera ko bose bari kumvikana bari bose bagiye ku ruhande wa Kisekedi nuvuga ngo Ubushinwa ntawe buzahakana Uburusiya ntawe buzahakana Amerika ntabeza byanga. So Kagame noneho bamuzanye muri Angola kubisinyira bakamubwira ati ibintu muvuze muri Angola bigombye kushiba mu bikorwa. Isike Kagame azavana ziriye ngabo ze hariya ngo abeho ntabishoboka kubera ko economically akeneye hariya hano. Na politically and militarily akeneye hariya hano kubera ko defense ya Kagame ya gisirikare ikomeye kugira ngo arinde u Rwanda iri muri Congo. Strategically u Rwanda Kagame arurindira muri Congo kubera ko n'abanyarwanda bamutera abazi neza ko yabatangiye ari muri Congo afite yengabo zahita zibahumbahumba none yo zikaba kubita cyari mwezi batubuse mpande zose ariko avuye muri Congo ifaranga ryose zero na technically strategically militarily aba atagifite ubushobozi bwo kurinda u Rwanda militarily kubera position zirinda u Rwanda zose zikomeye ziri muri Congo za Kagame noneho rero tukajya ku kibazo cya karere hejuru yo kuba P5 zose zishyikiye Tshisekedi mwumvise pozisiyo ya South Africa. South Africa buriya Kagame yakoze amakosa kwetiranya na South Africa. South Africa ni powerhouse mu karere yewe n'uwo mungu wa Museveni Kagame yebesha ko ashobora kugira icyamufasha bazamushyira mu mwobo awo adashobora kuva. Museveni ibyo yakora byose ntabashobora kwetiranya na South Africa. Ntabashobora kwitanya na Congo na mina Kenya. Ntabashobora kwitanya na Tanzania. Nuvuga ngo n'uyo muhungu wa Museveni Kagame avuga ngo aramucungiyeho nawe nta cyazamumarira kubera ibibazo aba ibivugo no kubuya gusa Museveni ati cyunga wewe cyunga be careful none ukajya muri security ye Kagame yebitse wo biri ebitwaro ngo bya air defense system byose air defense system ya Kagame eri service n'abashinwa yewe abarusiya niyo bamuha za portable nuclear energy ziraninga kiriye kintu cye buriya Kagame afite portable nuclear power buriya bwanene ziriya za nini ziri portable za abashinwa nizo ziraninga kiriye kintu nabo afite n'umuriro wo kukiraninga you know so ziriya za portable ziva mu Rusiya abaservisinga biriye bibunda bye n'abashinwa ariko noneho abarusiya n'abashinwa akabari ku ruhande rwa kisekeri sedirike haramuse yabaye intambara n'abiriye bibunda babiswikinga off kuko aribo babikontrolinga abashinwa n'abarusiya so Kagame ari muri position mbi cyane ku buryo icyo bimeze nka eriya kesi ya Rusesabagina n'abo twavuze akimufata Kwavuze ati icyo yakora cyose ingaruka zabyo zirasa kumugumana cyangwa kumurekura ni nabyo sasa hivi turi kubona sasa hivi nabisubiramo ingaruka za Kagame gukora ibyo bamubwira gukora cyangwa kutabikora zose zirasa ni hahandi ni mwisho wake natareba neza so iyo njewe nuko mbibona ariko wenda abandi ba contributors kuri abo tuli kumwe batange ibitekerezo bafite ukundi babibona ariko njewe mbona position Febres Kagame yajyanye Angola eri reflected mu byemezo bafashe mu nama ya Angola awo omugabo bamwemeje ko babiyemeje kumugaragara ko wowe ni wowe ushinzwe M23 igendo babwire bategeke baveyo anwo soluke twese batuvemo nanone bave mu duce twose kandi bemere kuamburwa intwaro bajye muri nini urabiyumva ko nta muntu uri kuvuga ngo babashire mu gisirikare uko Kagame abyifuza no ni Kagame gusa yifuza ko bavugana ngo babahe imyanya mu gisirikare abandi ntawo babiyemera barakubwira ati no nta kindi tubashaka hamananiza bagende hari anu nabonye umunsi bavuga ngo biriya kisekedi yavuze ngo ne ntambara ntabayivana muri mu bintu bishobora kuba hari umuntu wanditse ngo kisekedi yarwana gute na Kagame eyanalize nayo iyo konkluzio njyewe umuntu yavuze ngo kisekedi yaramusateye Kagame ayitaho bo amugarukana akanabona impamvu yo gufata kivu yose eya narize ntabwo nyemera oya mutigute intambara bari kuvuga kisekedi na Kagame bari kuvuga ni intambara mpuzamahanga ntabari intambara y'igihugu y'u Rwanda na Congo gusa ni intambara y'ibihugu kandi Congo kisekedi afite moro higher ground afite backing afite support yebugu bituranye hafi ya byose bituranye no Rwanda afite na za P5 zose ku ruhande rwe Kagame yabagiye mu ntambara adafite no muntu umwe umufasha hari abantu bajye bavuga ngo RDF irakomeye ngo yarwanye ziriye ntambara zose nta ntambara nemwe irwanwa sa politiki mpuzamahanga mukayitsinda itari imugiye politiki mpuzamahanga eri tabo ushobora gutsinda intambara akabone no bwabona ufite ingufu zimeze gute mu bihugu byacu biriye nayo ni naro rugero nkunze gutanga ku ntambara ya FDL na RDF FDL yari ifite ingufu nyinshi nubwo abantu bajye bavuga ngo FDL yazize ngo ngenda nene gusa nayenda nene yatewe na politiki mpuzamahanga Kagame yashoboye gufata ibihugu byose akabishyira ku ruhande rwe maze byose bikaba contre against FDL ebitero byose FDR yakoraga ntacyo byageragaho kubera iki ntaba ari necessarily kubera ingufu za Kagame no ni politiki mpuzamahanga yari emu yezezese ariko sasa hivi kwa control by on the contrary sasa hivi Kagame ari muri position FDR yarimo mugi yamurwanyaga isi yose za P5 zose ziri kurwanya Kagame ikintu cyose yakora cyose cyamuviramo umuriro sasa mwebuke ko harimo n'ingabo za MONUSCO hari abantu bari bari kuvuga ijo bundi ngo Elia Embago ngo ni against him Tshisekedi no njewe ntabari ko mbibona Elia Embago ni eri against Kagame kurusha uko eri against Tshisekedi eri obligation ya Tshisekedi yo kuripotinga ibikoresho ntakivuze ahubu kuba Kongo itazana ibikoresho biriya nukuvuga ngo buri gikoresho cyose noneho kiri gikoresha neze ngabo zirwanya nini kiva mu Rwanda nukuvuga ngo Rwanda niwe ruri booked muri situation kandi Kongo ifite no burenganzira bwo kuzana intwaro zo kurinda abaturage bira informinga no ku informinga ni ba informinga bande ba informinga information ejya kuri za P5 noneho ariko za P5 zose ziri inyuma ya nini ndayo mpamvu sasa hivi ejo bona none numvise ariko mana yanje kutiga bivuna okuze kwa Kagame n'abantu bamwe bamuri ku ruhande bikaba ariyo bahinduye noneho ubwenge mu ntore biri kubavuna bakuze ejo bundi MONUSCO n'abayobozi ba Kongo bagiye muri Security Council bati M23 yetwara nk'igisirikare erakomeye n'igisirikare cyuzuye ntabari ba rebel intore bati ayayayaya abantu bacu barakomeye bagatera amashi menshi ngo bari kusangiriya nini kusangiriya M23 stupid bari guhamba Kagame no kuvuga ngo MONUSCO yagiye gusaba indege zidasanzwe yagiye muri Security Council gusaba indege zidasanzwe zidashobora guhanwa n'abiriya bisasu bya Kagame baze babatwike nukufuga ngo MONUSCO Security Council yari kuvuga ngo ni Kagame huri ingabo za Kagame nizo ziri kurwana muri Congo apana ba rebels ibi bintu byose bifite ingaruka kuri decision zizafatwa na Security Council nayo mpamvu navuze ngo sasa hivi Kagame ari vulnerable kuri sanction mpuzamahanga natareba neza kandi izo sanction mpuzamahanga zishobora kugaruka tugiye muri situation ya Charles Taylor urukiko mpuzamahanga kubera sasa hivi za P5 zitangiye kuvuga ngo urese gushyira ibirwanisho hasi gusa bagombye no kubazwa amarorero abakozi ibyaha by'intambara n'ibyaha bya crimes against humanity bagombye kubibazwa bitazagutangaza ejo bundi bashyizeho sanction yo kurwana bakanashyiraho urukiko mpuzamahanga ruzaburanisha abantu bari aba M23 kandi icyo gihe babashyizemo Kagame kubera ko niwe nyirayo so Kagame agombye kuba very very attentive ari muri position mbi cyane nubu we n'intore bari gusangira iyango bafite ingufu nyinshi ariko mana yanjye
aho nashaka kugaruka Charles Kambanda kuko ubundi eshi by'ingenzi wenda rutwonza kugoharayikinga kugira ngo ngaruke byongere byumvikane M23 igomba kuva mu birindiro yafashe igomba kuvaho iri magingo ya ikibazo navuga ngo igomba gusubira hehe kuko Kagame nk'uko ari yari Rwanda biragaragara ko ari we representant wa M23 nuvuga bati twara abasirikare bawe twara inyeshyamba zawe iriya nicyo twita gufatana mu gihanga ubu nta gukira umujura ahubwo bamaze kugaragara ko rwose uri n'ikihebe ibyo byabaye ku manywa y'ihanga ikindi cya kabiri hano turavuga Angola ariko nywirengagize na president wa Kenya Uhuru Kenyatta nawe umaze gihe akora ziriya nama zo gushakisha igisubizo cyo kugarura amahoro muri East ya Congo aho twiteguye ko zangabo za East Africa ziteguye kuza ejo twahoze tubivuga mu bindi biganiro madame Binta Keita avuga ati abambere bazagera mu bazatangira ofisi bazayifunga mu kwa karindwi mu kwezi kwa karindwi ariko avuga ati abasirikare bashobora kuba bose bamaze kugera muri Congo mu mpera z'ukwezi kwa munani wakomoje ku ibaruwa yanditswe na Secretary d'Etat America yandikira Kagame Secretary d'Etat nanone yivuganiye na Uhuru Kenyatta baganira kuri kino kibazo cya Congo na zira deployment zigomba kuba muri kariya karere nyine tugomba kuvuga amagingo ayo urumva wari ukomeje ku kintu cya P5 mu muryango w'abibumbye muri Conseil de Sécurité iki nacyo ni ikintu cy'ikimenyetso gikomeye ko Kagame kujya hari i Rwanda agiye bitewe n'uko abona ko nta mahitamo yari afite kandi nk'uko bamufatanye igihanga birigaragaza icyo nagira ngo wongere ugiha ukigarukeho gatoya cyangwa ukambana ko kirumvikana involvement ya P5 irakomeye kuba Lorenzo ashimangiye si izo ngabo zawe zigomba kuvaho zafashe bakajya muri gahunda ya desarmement muri ya gahunda twavuga ejo tuvuga tuti iriya process ya Nairobi ntabwo ari negotiation kugira ngo babe integre muri FARDC ni ugushyira imirwano yose hasi bakongera bakaba abaturage Kagame yaravuze ku wa mbere mu kiganiro ya RBA ati ndifuriza amahoro Congo ndifuriza amahoro Rwanda atari ko niba bitabonetse nk'uko mbyifuza ati mbanegura ikibi mbanegura the worst to come bivuze yuko Kagame yabategura apokalipsi mu karere k'ibiyaga bigari Kagame yabagiye gutegura intambara simusiga kuko nta kintu yaboneye Rwanda cyagiye mu nzira ye yifuzaga kandi yabivugiye kuri televiziyo Rwanda ati bitagenze uko mbyifuza mba niteguye cyangwa ategura the worst to come ndumva nagusubiza amahanga nkumva icyo ubivugaho tafite akambana
nibyo nyine na uko twabivuze dutangira Kagame biya bamushyizeho kumubwira ati ninga kumutuma ati genda uvane ingabo zawe ziwita M23 ahantu hose zafashe icyo ni icya mbere cya kabiri zose tugombe kuzambura intwaro Kagame ati yego Cedric Kagame niwe principal ushinzwe ziriye ngabo niwe commander in chief wa ziriye ngabo ibyo bavuze Angola bisa neza n'ibyo Uhuru avuga bisa neza n'ibyo eshimangira bisa neza n'ibyo Uburusiya bushimangira noneho kagango neteguye ntambara iyi ntambara urayirwana nande ufite ubuhe bushobozi bwo kurwana iyo ntambara uvuga reka tusebe ni muri perspective kaga iyi ntambara uvuga kugira ngo ugire ugeze ibikoresho mu Rwanda binyura muri Tanzania na Kenya abo nibo bagiye gufashira zambago bagufumba bifunge ekonome amafaranga ukoresha ava mu bazungu nta kintu ufite wawe ibintu byose warabishye yewe n'ibyo ntabyo ufite P5 nza gukomanda niwe gukubite na ne sanction uzayirwanira hehe iyi ntambara Kagame avuga aracya ashobora kuba ari mu ndirimbo za Sabwe yebwira ko uko yarwanye ziriye ntambara za mbere afite za P5 zose zimusigikiye ye umva ko alibo nibo na alizo alicho gihe alimo sasa hivi Kagame ntabo arava niwe agombye kwitwa uwashizwe nyuma n'amateka amateka yashizwe nyuma n'amateka ntabazi awo ibintu bigeze ari mukazuke ararebera mu ndani ntabazi ibintu uko biri ntababona uko ibintu byahinduse ntababona uko ibintu biri guhinduka so neye ntambara avuga ngo yeteguye ntayo ashobora kurwana nta ntambara oshobora iyo ni ntambara mpuzamahanga ntabwo ushobora kuyirwana odafite za P5 byebura emwe muri iyo kesi iyo agira Uburusiya ku ruhande rwe ariko Uburusiya bwamaze kudekerara aho bukavuga tuzakwerekeza ambasada Uburusiya muri Amerika muri Congo yavuze yakoze statement yari interesting ati nojya kurwana na Rwanda tuzagwerekeza iyo ni statement yakomeye cyane amerika nayo ati ntabo bishoboka ubuse kagame wowe intambara uvuga uzarwana neyihe
mu ijambo kuko ugarutse ku Burusiya neje twarabibonaga charge d'affaires ari kintu cyatavuga ati tuzabaye intwaro zose mushaka tuzabaye ikoresha mushaka mu gipolisi no mu gisirikare polisi amerika nayo turayizi kuri Congo aha ntabwo wabona ko nanone ikibazo cy'Uburusiya na amerika cyaba kigiye no kuza ku butaka bwa Congo nk'uko wari ubikomojeho ariko nanone ntiwibagirwe ko perezida Felix Tshisekedi ejo nawe yahaye interview The Financial Times avuga yuko Congo ishobora kujya mu mirwano n'u Rwanda ntibazakomeza kwakira zino provocation ngo barebere aravuga ati there is no absolute doubt ko tuzakomeza kurebera provocation zikorwa n'u Rwanda ntabwo turi abanyandege nkeya ntabwo turi igihugu gitoya natwe twiteguye gufungura intambara n'u Rwanda cyatukambara
ibyo nyine abantu bashobora kuba bavuga ati intambara none w'u Burusiya bumvikana gute buriya ratio hagati y'ibihugu bikomeye ntabari ratio zisanzwe baragira abo bakumvikana ahubwo Congo ishobora kuba intandaro yakora yo gukora deals hagati ya Amerika no b'u Burusiya urabona intambara yo muri Ukraine egezawo umwanzi ashaka ku mpande zombi bose ubu sasa hivi ugiye mutu wa Putin arebaza iki intambara yarangira gute ugiye mutu wa Biden arikwebaza iki intambara yarangira gute so bageze mu gihe cyo gukata deals Congo ishobora kuba kimwe mu buryo bwo gukora deals bagatangira kuvugana you know so njewe ntabwo mbona support yo Burusiya kubera Congo urabona ni igihugu kinene cyane kandi gifite ubukire buri reverse ntabo nta gihugu na kimwe kizavuga ngo ni njyewe uzafata na Amerika ntabwo ifite illusion yo gufata Congo yose ubwayo oya but I don't think so ko ariyo gahunda bazavugana baraza bazumvikana kuba Burusiya kubera abantu bari kwibaza ati yasike ni gute kono bwa mbere tubibonye muri politiki mpuzamahanga Uburusiya bumvikana na Amerika ku kibazo kireba ibihugu bibiri yego ni nawo politiki mpuzamahanga birahuye neza kwanza bihuye n'ubukire bwa Congo ibihugu nta kiba ntajya ababishye bamwe gufata iyo bafashe n'abandi bagafata iyo bafashe bagakora business hariya ntacyo byakwica cya kabiri bari mu gihe cyo gushaka gutangira kuvugana kureba uko iriye ntambara yo muri Ukraine yarangira kugira ngo hirya bombi bari stuck njyewe ejo bundi twari dufite inama yacu yaba Republican twebaza ati kubera ko tubona ko tufite chance yuko tuza winninga amatora azakurikira ariko posisiyo yaba Republican kuri iriye ntambara umunsi wa munsi ejana ya mbere tuzahita tuhagarika iriye ntambara ya Ukraine nitugaruka mu minsi ijana ya mbere intambara ya Ukraine izaberanye nubwo ngo na Biden abisikiriye intambara igomba kuhagarara na Putin ahubwo ubu mufashije kuhagarika iriye intambara bombi bageze awo mwoze kugusubira muri ahari kwarwaniraga tukiri abana ndahayibuka cyane buriya aka kantu mwoze kukavuga ariko abantu bajya bamubaza ati ariko kariya kantu uragakunda cyane kucyo kavuga nagakuyemo isomo rikomeye hari ahantu twarwaniraga sitasiyo twarwaniraga tuvuye ku ishuri abana bakomeye bafite ingufu bakarwana yewe ntabwo narwanaga kubera mfite umubiri woroshye cyane noneho hari ibisore bikomeye byakubitanaga ukabura namwe abari kureba mukabura mukananiwa guhitamo urushe undiye ngufu nabyo bikavuga ati nta yewe ntabwo ngurushije ngufu nawe ntabwo zindushe noneho bakagumana kukubahana gusa iriye ntambara ya Ukraine nawo nuko yegeze ibisore bibiri Amerika na Urusiya bakwitanye habuze urusha undi ingufu kubera sasa hivi ikintu gishobora kurangiza iriye ntambara ni ugufata bombe ya nuclear ukayikubita Urusiya ikicyara ariko Amerika ntabwo yabikora ntabwo yabifitiye ubushobozi no Burusiya nabo ntabwo bufite ubushobozi bwo kuzanza nuclear bakayikubita Amerika nabo ntabwo babishoboye
you know, ebi koresho tuwabifita, aliko na mwoshomuna kuyapwe kubikoresha. No, so, asika ichi, asika ikumvi kana. Tuwewe, apa Republican, tuwafugati minsa sana, ya mbele, inambara Ukraine, egumbi kube ranji. So, echi chino chokwa T5 ziri kumvikana ku kibazo cha Congo ntabo ari kintu gitasanzwe turebe na politiki muzamahanga aho ibintu bigeze ariko ibyo kaga yebesha ngo iriye ntambara za irwana ariko birumvikana kuri Kagame we ikintu arwanye cyangwa atarwanye byose birasa kubera kama herezo no gufatwa agafungwa urabibona ko bari kumuganisha kuri situation ya Charles Taylor. None mukaga akavuga ati reka nwane za Rwanda kugeza kuwa nyuma cyane cyane ko mu Rwanda nta muntu wombaza abana b'abanyarwanda bapfa nta muntu ubambaza mu bana bapfa nta mwana wa Kagame urimo cyo Kagame waravuga ati igihe cyose nshoboye kurwana nza Rwanda kubera ko nibo buryo gusa mfite bwo kubaho nayo mpamvu na Congo egombye kwitonda bari gukorana n'ikehebe iyo umuntu ari muri situation nka ya Kagame habikehebe kurwana Kagame agombye kuwana paka mwisho kandi Kagame agombye kuwaniriye ntambara muri Congo umunsi azamufungira Congo definitely logikama intambara zajya mu Rwanda bityo rero kaga agombye gukora ibishoboka byose kugeza ku munota wa nyuma akairwanira muri Congo sino izamusanga mu Rwanda so iyo niyo situation mbi cyane Kagame arimo so Kagame
iyo situation mbi arimo ni nayo nyine abantu babarimo kwibaza ukuntu bigeze angaha nuko bimeze ni ikintu cyumvikana hano baravuga ngo i Rwanda bemeje ko hajyaho commission igizwe n'u Rwanda na Congo nubwo iyoboye na Angola ariko ni commission entre deux pays y'ibihugu bibiri iyi commission izakora iki speciale tutabonye tutazi iyi commission izatuzanira raporo yihe yuryo normalization hagati y'u Rwanda na Congo yakongera kuba nziza kandi koze y'ibi bibazo turayizi nubwo butunzi cyiteke ndavuga muri Financial Times n'ukujya kwiba ubutunzi bwa Congo kandi uratubwiye uti Kagame ni umuntu expensive cyane ntashaka kuba adafite Congo iyi komisiyo gerageza ube mu ishusho yawe kwibona iyi diplomasi yo gutinza ibintu nabo babikora nkana kandi bazi ko umusaruro w'iyi komisiyo ntawo bategereje
uya no mugozi bamuhaye wo kwiyahura nayo izaba intandaro ya sanksiyo muti gute kaga baramubwiye ati vana engabo zawe muri Congo ahantu hose zafashe zivaneyo cyakabiri bagombye kwambura ibiwanisho iyo komisiyo igiye kujyawe igombye kurebera ibintu bibiri ibintu ni bibiri erega nta mahitamo nta bintu bishi bamuhaye nta mahitamo afite bibaye muri East African Community cyangwa muri African Union bya Angola bombi barahuje ku kintu kimwe kuva ku butaka bwa Congo hose nta mananiza nta kondisiyo sa kondisiyo kandi bakamburwe intwaro sasa iyo komisiyo ezarebe ibintu bibiri ariko se ibintu bibiri bishoboka mu gihe Kagame akiriwo ibyo ntawo bishoboka no kuvuga ngo Kagame bazamurega kwica ibyo bumvikanye kandi iyo bagombye kuba bareba ubwabo hagati yabo bamurege ko atabyubahiriza noneho bamukubiteza sanksiyo niye ntambara avuga nuko bizagenda ezamunanira kurwana kubera ibyo bibazo ari kubona turi kuvuga bamushyize muri situasiyo y'umugozi bamuhaye umugozi wo kwiyahura nuko mbibona
kuko ku ruhande rw'u Rwanda n'abapropagandiste bavuga bati ni ibintu bishimishije kuba nyine komisiyo igiyeho igiye gukurikirana umuzi w'ikibazo ariko nanone hari akantu Kagame akomeje gutetekamo kandi aka ni akantu gakomejwe kuzamurwa cyane muri iyi minsi akarwo kuvuga ngo interahamwe ngo abajenosideri bari muri Congo abavuga nyine les FDR bari abari muri Congo ubundi akongera ngo bakorana n'ingabo za Nasio Zini MONUSCO nanone ubu ngubu imaze guhuza abo wita interahamwe n'ingabo za MONUSCO za Nasio Zini ubashinja ariko aribo bafatanyije mu rugo rugamba na FARDC iyi ntambara yuko Kagame yayirwana te gukomatanya ibintu byose akabishyira hariya hamwe akumva yuko ari yagiye kubakira narrative ye ko ishingiye ku ntera amwe FARDC na FDL ko aribo bateze umutekano muke igihugu cye
ni ugusigwa inyuma n'amateka yasigaye inyuma n'amateka Kagame niwe wasigaye inyuma n'amateka aracyari muzi muri zandirimbo za sabwe uko yarwanye ziriye ntambara yitwaza FDL n'ibindi yumva ko aribo aza nobo azayirwana abe yitwaje ibibintu ariko ntawe bigishoboka sasa hivi politique you know balance of power system cyangwa geopolitiki yanayihinduse cyane ku buryo sasa hivi aranabivuga akabura n'uwo muntu wabyumva nabyo yariraga ngo cyagiye yarabivuze ati ntabwo bashaka no kumva ibyo tuvuga ntabwo batwemerera naza forum zo kuvugiramo so ibyo avuga sasa hivi nta muntu ushaka no kubyumva nta muntu wabyumva ahubwo biri kuganisha ku ahubwo natareba neza n'ikintu atashaka kugira ngo uko agenda ajya muri position eri febrese cyane nako bazamubwira kuvugana n'abari abantu ati vugana n'abantu bawe mwumvikane ku buryo mwakemura ikibazo cya politiki mu Rwanda nta kindi kubera sasa byavuga nta muntu ushobora kumwemera abo benerahamwe avuga ngo bavuye mu Rwanda bawekuye ubu bari muri za mirongo ingahe ntabwo ushobora ntabwo bakirwana ibyo ni ari mu ndirimbo za sakwe kaga nashake ikintu kigezeho nebashaka gushakisha ikintu yakwetwaza ariko nayo mpamvu batari kumwumva nayo mpamvu nta muntu ushaka no kumva ibyo avuga nayo mpamvu ambwira sa kondisiyo vane ngabo zawe sa kondisiyo nta kondisiyo uvuga ngo yanzazivanayo ngo bamaze kuvanaho ngo abo yita ngo FDL sa kondisiyo ni sa kondisiyo bamuhaye so kaga ebyavuga nuko nyine atazajya atazagenda atavuze agomba kubivuga ariko ntacyo bihindura kuri paradigm ya politiki mpuzamahanga arimo kandi amenye ko adashobora kurwana eze ntambara zose yagiye arwana ntawe yazirwanya ari wenyine neze ntambara zo muri Congo avuga ntawe yazirwanya ari wenyine nuko batabivuga ntabwo yateye Congo ari wenyine oya ariko sasa hivi bose bahurije ku kintu kimwe ati vana ingabo zawe muri Congo sa kondisiyo icyo niba kaga atabyumva nuko azagenda nka cyaziteira erega cyaziteira nawe yari yakomeye nka kaga yemwiraga ko azarwana paka mwisho ariko ababyibuka turabyibuka bamubwiye ati reka tukukorere favor emwe gusa ati neyihe fata kayira hano ujye muri Ghana usohokere hano gusa nuko cyazi yasohotse bakamufata amaze gusohoka nyine kaga natareba neza nawe bazamwa kariya kayira bahaye cyazi teyira ati tuguhaye tukugiriye tukugiriye nama yo gusohokera hano notabikora urabyumva ko zabogiye so kaga ari muri iyo situation ibindi byose avuga sinzi nezo imbaraga avuga ngo azarwana eriga aba bantu b'intore za kaga bagombye kwibaza ne kubera iki kaga muri iyi minsi yose agiye agabe bitero simusiga niba ingabo za Congo ziri febrese cyane kuki bagenda bamukubita kuki kubera iki SK noto duce afite byabari strategy politiki yo kumugeza awo mwanzi ashaka kugira ngo batamwirukana muri Congo Burundi paka bamuhaye umugozi wo kuyabura se turi oduce bafite nta bashobora kubakuramo cyangwa ni strategy yo kugira ngo akomeze kuba mubi kugeza kumwisha so njewe nuko mbibona kandi ni situasiyari murakoze cyane
Professor Kambanda ndagira ngo tugaruke inyuma gato kuko twavuze ku bihugu bikomeye muri Conseil de Sécurité hari narrative ya Leta y'u Rwanda imaze iminsi nyine ivuga mu muryango w'abibumbye ivuga yuko abarwandofone cyangwa abavuga rurimi rw'ikinyarwanda bugarijwe Kagame nawe bigarutseho ku wa mbere abitindaho cyane hari n'abambwiye bati mu mitekerereze yabo baravuga bati abo barwandofone niba komite bashaka ntibirukane ahubwo nibareke bagume mu butaka bwabo ariko ibaha amahoro iriya narrative leta y'u Rwanda imaze iminsi itanga mu muryango w'abibumbye nk'uko abarwandofone bugarijwe muri Congo haba ari na jenoside igiye kubakorerwa iki nacyo ntabwo ubona ko ari ikibazo gikomeye ku buryo kigomba kwigwa kikabonerwa igisubizo mu buryo burambye
ega abantu bose kuri Kagame amaze imyaka myinshi abesha yitwaza nyine eriya politiki mpuzamahanga yari esanzwe wonyine world order yari ihari akumva ko azakomeza kubesha iyo bagiwe ibintu bibiri bikomeye icya mbere ko politiki mpuzamahanga yahindutse cyane yebagirwa ko hariya avuga muri Kongo cyane cyane muri Kivu hari maneko zesi yose bwana sarije Biden yakigera muri office ikintu cya mbere yakoze no kohereza special forces hariya nta kuntu yakohereza special forces dafite intelligence ibihugu byose bikomeye hariya byose biyafite interest bifite za intelligence zabo depending aho UN Security Council ntabeza depending ku magambo yawe kireka ya magambo uvuga ahawe omugisha na UN na za P5 reka dusubize nyuma iri narrative ya genocide yo mu Rwanda mwibuke mu 1994 ngirango hari mu kwezi kwa 12 nibwo iriya komiti yagiye ngo kwiga ikibazo cya nebane ubushanyi bwakorezwe ne genocide cyangwa atari byo bagiye ngirango mu kwezi kwa 12 icyo gihe bari mu maboko ya FPR yababwiraga ibyishaka bakagenda bakabiyemeza bakajya muri Security Council nabyo ikabiyemeza kubera ko za P5 zose zari ziri d'accord zari zemeranya n'ibi bintu bari kuvuga nuko narrative ya yanyuzemo urabyumva ariko sasa hivi ntabashobora kuva kubinyuzamo kubera ko cyambere hariya hari za intelligence n'aba dependent kuri Kagame bafite za intelligence zose zirahari bafitewo barakurikira ibintu hariya eriga hari na information technology yarahindutse cyane amakuru arihuta araboneka cyane ntabo Kagame agifite monopole ku makuru kuri information so eyo savuga nayo mpamvu batamwumva nayo mpamvu avuga abantu bakamure bakakomeza ati bwana sohora ingabo zawe sa condition hariya niyo mpamvu iyo statement era persistent US rayo era bivuga wabumvise nini ambassador wacu hano muri security muri UN yabivuze ati sa condition M21 egombe gusohoka hariya uhuru biri arimo nawe ati sa condition bagombe gusohoka hariya kandi bakavanwaho nini embunda bagiye Angola African Union Initiative nabo niyo bari kubabwira sa condition Cedric Kagame ebyavuga bya narrative ya genocide ni indirimbo za kera za sabwe nta abantu bazi bafite information ibi yashoboye gukora muri 1994 ntabashobora kubikora sasa hivi uko yabikoze muri 94 ntawo bishoboka kirya gihe yari afite monopole ya information sasa hivi ntaba afite monopole ya information on the contrary ahubwo abantu bafite za information we atanafite access you know kubera ko sasa hivi reba Kagame afite ibibazo bya intelligence Kagame ntaba afite intelligence leba aba bantu avuga ngo bashinze za intelligence bari abanyakarundi bande bamenyere ibintu y'insangano gusa ibintu byo kugenda kuvuga kuvunza utugambo nta kintu kiri serious cya intelligence bashobora gukora hariya kandi ntabo akiri fed ntabo akifite akiri connected kuri biri ibihugu bikomeye ngo bimwe za intelligence
nayo mpamvu hari ibintu byinshi bikorwa hariya ntabimenye nawe akabimenya akabibona nko mu ntoki tanzwe
ariko aho niba wibuka muri kiga kiganiro cyangwa ariko kukireba yakoze kuwa mbere yaravuga ati nitwe twahaye leta ya Kongo amakuru ya intelligence ko M23 igiye gutera Kagame arabivuga ko televiziyo Rwanda ati nitwe twabihaye Kongo nanone ibyo tumaze mwari tuganira cyangwa ibyavuye muri Rwanda uwatanze amakuru ko M23 igiye gutera niwe wahindutse M23 niwe ugomba no kuwithdrawinga n'izo ngabo z'akazijyana kubera ko hariya aravuga ati abarwandofone tuzi neza ko abarwandofone muri Kongo yabafashe nka hostage n'abantu nabo kumwipakura byaramunaniye ubona yuko yigize umuvugizi wabo iki kibazo kukivugaho cyane ni nawe yagarutse avuga ati ntibyumvikana ukuntu ushaka gufata ethnic group cyangwa group y'abantu bamwe ukaba brandinga ko ari umutwe w'iterabwoba ubwo yavugaga nyine abo batutsi cyangwa abarwandofone bamwe na bamwe akunda kubavugira ntibyumvikana ukuntu wafata group y'abantu y'ubwoko ukayibrandinga nk'umutwe wa terrorist movement Dr. Kambanda
Orese no na misinformation ya tanga nta Rwanda phone bari hariya muri Congo abakongomani bavuga ururimi rugiye gusanga ikinyarwanda indimi z'abantu zirasa ikigande ikinyarwanda igikibi ibirimi byabo igikiga ibintu meze gutyo ezo nta Rwanda phone bari muri hariya kirekano niba no Burundi nabo bazavuga ngo ni Rwanda phone ese ikirundi na Rwanda ni Rwanda phone nacyo
ubwo ni langaje z'abantu muri make ni kwarusha tuvuga
ibi bintu bari kubesha ibi bintu abantu baranamuseka gusa abantu bumva bazi ibyo situation hariya baranamuseka gusa ibintu bavuga ni ibyo buswa biranababaje kuba n'abantu bize bashobora kuvuga ibintu meze guriya Rwanda phone ni iyihe hari ikinyarwanda hari ikirundi hari abantu bavuga indimi zisanga ikinyarwanda nta bavuga ngo ntabari ikinyarwanda si no twavuga ko indimi zose zisanga ikinyarwanda zose ni Rwanda phone iyo mentalite yo buswa ikindi cya kabiri abantu bavuga indimi zigiye gusanga ikinyarwanda muri Congo ni benshi cyane bari muri za miliyo kandi ikindi kintu kina clear
bavugaga miliyoni zikabakaba mu icyenda cyangwa icumi
ikintu kiri na clear ko muri aba bantu bavuga indimi zigiye gusanga ikinyarwanda cyangwa ziri hafi y'ikinyarwanda bamwe bari kurwanya Kagame aho nibo benshi barwanya Kagame batanashaka kumva ikintu cyitwa Kagame ibi bintu byose informasiyo barazifite abantu barazifite kandi urabona ko ejo bundi wabonye ukuntu aba propagandisti b'i Kigali bashyize amafoto y'umwicanyi muri sacration babesha hamwe n'amafoto ya kera bamwe n'amafoto yo muri Zambia kiribyeje hari imvururu hamwe n'amafoto yo muri Nigeria byose bakabikubita kuri internet bashaka kurivoping iyo narrative ntabari kurivopinga narrative gusa bashakaga Kagame yashakaga ko yatezo muzinya muri Congo babona aya mafoto n'abanone bahaguruke batemane ibyo ni ukubyagize no muri 94 ni ukubyagiye muri 94 umuntu uko batemeranga abantu bavuge ibintu uko byagiye muri 94 94 ni ukubyagiye ni uko yabikoze kaga nawe arabizi yashakaga kubishyira muri Congo noneho abantu noneho bagende bakurikiza cyane cyane ko hari na social media sasa hivi ariko mwebuke ko abantu bakoze ibishoboka byose kwibutsa abantu bose ko kwanza aya mafoto ntabariyo amenshi barabesha ntabari ntaho bihuye na nini kandi ko cyokaga yebagiwa no ku police makers sasa bashinzwe gukora za policies iyo babonye amafoto nk'ari yarayashyira muri za relative za hali za gugu za hali zinterpreting zireba awo ifoto yakorewe n'igihe yakorewe byose barabireba none wowe akagenda avuga ibintu ngo birakorwa ibintu meze gutyo so iyo nabyo yo kuvuga ngo Rwanda phone kwanza arabesha abantu bavuga ururimi rusanga ikinyarwanda ntabo ari Rwanda phone ntabwo zafata abarundi bavuge ngo ni Rwanda phone kuki ze ndimi batavuga ngo ni kirundi phone ize ndimi bavuga ngo zitambuze sana ne kirundi kuki batazita kirundi phone Biriye bintu bashaka kuzana iki kintu cyaje kintu bashaka kuba iki kintu cyo buswa n'abaswa b'intore babyemere ngo bago barakomeye kumbe bari nicyuka bafite. So first of all amahanga arabizi arabibona arabikurikira hariya hari za intelligence zose yewe naye ngane bibisirikare byose bikomeye bya South Africa bya Kenya bya America abongereza ababirigi barahari hari ya bose barabibona bafite za intelligence kurushana na Kagame. So na Kagame ari mu ndirimbo zasabwe cyangwa se ari nomwe niwe ugombye kwitwa abashizwe nyuma n'amateka.
Dr. Kambanda urakoze kuko urabona iyi nkuru nubwo twitinzeho kandi idakenewe n'abandi bazagira icyo bavugaho. Hari narrative nyinshi ubona zirimo kwandikwa nk'u Rwanda rwo ruravuga ko inama y'abakuru b'ibihugu yateraniye i Rwanda muri Angola irimo Kongo n'u Rwanda na Angola ngo yageze ku mwanzuro wo kugarura umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo ngo yemeje ku murongo wo gukemura ibibazo birimo na FDL ku kibazo cya 23 ngo kizakemurwa mu gihugu. Urabona ibintu barimo kubwira abanyarwanda bitandukanye n'ibiryo wenda byavugiwe hariya kubera ko nicyo kintu Kagame yashatse kumvikanisha avuga ati igihugu cya kirugarijwe. Igisubizo wa Mayari ariko wenda sinanyuzwe neza aho wambwiraga ku kibazo cya MONUSCO n'uburyo bayishinja gukorana na nicyo Kagame yita interahamwe. Washinze umuryango w'abibumbye se ko ukora n'abo bantu Kagame yabahita abanzi be.
Erika, you know, kwanza inaweza tusubire kuri cya kindi cyo kumva ko bafite monopole ya information. Ayumva? Ikindi disinformation ya Kigali abo naba n'ibihugu bitangiye kwibaza ku kibazo cyo erega kwanza bwana Salije ugombye kumenya ko ibi bintu byitwa ba FDL n'ibiki ni amashami ya kiriye kintu cya Tutsi genocide. Ibihugu bimaze kwibaza bikomeye cyane kuri icyo kintu cya Tutsi genocide. Ibihugu biri kwebaza kuri genocide bavuga mu Rwanda yabaye mu Rwanda bari kwiyebazaho. None wowe ufashe ririye shami ya FDLR lituruka kuri eriya narrative ya Tutsi genocide ya indi bari ku questioninga ibihugu Amerika no Bwongereza barababwiye ejo bundi babwira ati icyo kintu cyo cyitwa Tutsi genocide ntabwo tubyemera ku mugaragaro barabivuze ntabwo tubyemera. Urabyumva? Sasa ntabwo Kagame agombye kazafata ingwate atazafataho abantu isi yose ngwate kuri kiriye kintu cya genocide nawe ubwe bari kumukemanga wo ko yabikoze. Eriga Kagame ari no kwebagirwa ko mu gihe ari gushinja bariya ba FDLR genocide we hari na investigation zakozwe naba investigators ba investigators by iri international bashyizeho n'umuryango n'akanama gashinzwe amahoro ku isi bagakora investigation mu byaha ya 1994 bagasanga ko Kagame agombye kubazwa. Kagame n'abantu be baregwa nabo biriya byaha bya 1994 nawo havuye iriya raporo y'iperereza ryakozwe nawo havuye Carla de Ponte gushaka gufata Kagame n'abantu be ababuranishe biriye byaha bya genocide bya 94 niwo byaturutse. So kaga yebagirwa ko ahubu nawe bamufiteho dosiye yayindi arega ba FDLR noneho bakajya no kuyindi tape kuyindi levo nevo yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo abantu barwaniye mu Rwanda bari bafite imyaka 30, 32 reka tuvuge bari bafite imyaka 25, 22. Sasa hivi bageze muri za 55 nta bari bo barwana kuri fro. Abantu bajya kubana kuri front bari muri za 20 niwo barwana hariya bari biriye bihugu byose birabizi. Niyo FDL bavuga ntabwo ushobora nta muntu utekereza neza ushobora kukonvisinga ngo bariya bakoze genocide ntabwo bishoboka. Umuntu tuvuge ko bakoze genocide abo niyo bari kurwana FDL igizwe na bariya abantu bakuze kuko uko amafoto ya FDL agaragaza urubyiruko ubose uru rubyiruko bakoze genocide. So Kagame
kandi wewe ukakora cyukwete yaramubwiye ati bwana uzabikemura uvuganye nabo bantu Kagame yagiye kumwataka so ibi bintu byose amahanga arabibona nayo mpamvu nabari abamunusiko bande baramureba akavuga ati ho tukorere diversion ori kubesha oshaka kubesha ariko turakubwiye sa condition eri jambo sa condition nicyo rivuze vane ngabo zawe hari ya sa condition hawo zavuga ngo nara FDL barahari
reka nguye okay komeza aho ngaho urage kuvuga
hari omuntu wari mu nama ya East Africa Community wambwiye neza ebyabaye muri mu nama Kagame mu nama ya East African Community bari baba yobozi umukino bamukinye ukuwe ku hejuru utabaho bagiyeyo abandi bayobozi bagize nama mbere yuko ahagera bakumvikana kuri bagombye gukora Kagame atarimo omwe mu baperezida ntari buvuge akababurira ati mumwehorere uri arabateza urusaku twebwe tugende tumubwirebye ebini bitwemeranye twemeranye ta discussion ni conclusion gusa tumubwira tanama bagize bari hari bose abayobozi ba East African Community tanama bagize bari icyaranye bakamubwira ati ariko noneho Kongo ntabe gushaka Kongo ntabe gushaka tabishaka kujya mu ngabo Kagame akavuga ngo koshi muvuga ngo ni njyewe kandi ngo n'abarundi bari muri Kongo Tshisekedi akamubaza ati wowe uyoboye ibihugu bibiri ni njye uyoboye Kongo nta murundi n'omwe uri muri Kongo wowe wabivanye he ngo muravuga ati ni njyewe uri muri Kongo ngo ntabwo ngombye kujya kucya abarundi mo mubemeza Tshisekedi akambwiye ati ogo uri perezida w'igihugu kimwe ntabwo uyoboye ibihugu bibiri bagiye mu nama hariya bo bamaze kumvikana kuko bazamukaranga ni nayo mpamvu kago wambonye arakaye cyane baramukaranze nyine ibintu ntayo yabigizemo se to kaga agombye kumenya ko ibintu byarahindutse abyemere kubesha ntacyo bizamumarira niba ashaka kuramba ngo batamufatira kariya akantu k'inzira ya Charles Taylor bazina wanje Charles Taylor Kagame navugane n'abanyarwanda kugira ngo atagera muri iriya situation yagahira akahira bahaye cyaze teira icyo nicyo gusa gishobora kufasha Kagame kandi njyewe aramusafasha yenza yo kugana n'abanyarwanda nagira abanyarwanda inama nanjye ati muvugane nawe murebe cyo mugenera mumurebe uko yava muri iki Rwanda rwaba muri ibibazo nayo mafaranga yibye mwumvikane ku percentage muzamusigira ayandi ayakomeza ayazane mu kigega ariko mwumvikane abewo nawe kubera ko natemera ko mwumvikana bazamufunga n'ibi bintu byose yatwaye bazabimwambura so I think Kagame ave mu bintu byo kubesha bya propaganda zitafite icyo bivuze yavuge ikibazo cy'abanyarwanda arebo ukuntu bagikemura baganiriye kandi ibi biganiro niwe gusa wa mbere n'uwambere mu bantu bafite inyungu mu biganiro
aho nyine ku itariki ya 30 Congo is celebrating independence yabo Perezida Tshisekedi muri message yahaye abaturage ba Congo yashimangiye rwose ko yasabye icyo kintu ko u Rwanda rutajya muri zirangabo zaza mu kubungabunga amahoro muri Congo kandi yabyemerewe asaba yuko rwose u Rwanda rutazamo Kagame nawe ku itariki ya 4 yaravuze ngo Kongo ntibifuza ngo ntacyo bimutwaye ngo ariko ngo arasaba yuko abandi bazaza ibyo yifuza byifuzo bye byazashyirwa mu bikorwa uyu munsi nanone uko tubibonye u Rwanda urabona n'amateka atandukanye tatwambara
yes ariko nanone n'ibi byose avuga kaga ntabwo yabyemeye ngo arabyemeye ni environment ya mu force nze kubyemera hariya umuperezida ntari buvuge bagiye bamaze kugira akanama kabo hamwe amakuru agira urabona nini yarayeyo Tshisekedi umurundi yagiyeyo mbere Museveni yagiyeyo mbere noneho kaga ageze mu nama bari bamaze kusettinga ibyo bose bazamubwira weba mjezeo gusa nabo yari afite amahitamo baramubwiye gusa ngo birungo bisasa hivi ikintu ntabwo tugombye gutakaza umwanya ibintu kugira ngo tutakaze umwanya w'ubusa dore uko ibintu bihagaze wowe ntabwo uzajyayo nuko byatangiye so ibi akubwira ngo Kongo ya ibyo Kongo yavuze nibyo Tshisekedi ya bamushyigikiye abandi bayobozi ba East African Community mu kanama kabo bagize mbere yo kubahura harimo na Kagame baramushyigikiye bakamubwira ati ibintu bishoboka nta nabo dushobora kumwemerera noneho agiyemo Kagame ya insistinze ngo agombiye kujyamo ngo dore Kongo n'abandi bafite iyo n'ingabo yatinye kuvuga Kenya ngo nayo ifite ingabo deja ariko iyo yavuze ngo abarundi ko bahari bariyo barwanirayo ngo kuki njyewe bari njyewe muvuga erika Kagame no yageze muri ziriye nama Kagame afite ukuntu ashaka kwindwa innocent barabimubwiye ati wowe nta kindi discussing akuri icyo kibazo ntabwo uzajyayo so ebyo savuga ebyo tubona n'ibintu bisanzwe bigaragaza ko amazi atakiri yayandi Kagame agombye kubyemera icyo gishobora kumufasha ni kimwe gusa kuvugana n'abanyarwanda bakumvikana ku buryo ku exit route ye n'abantu bamukorera sino azagwa mwobo n'abantu bose bamukorera bajye mu mwobo
icyo kibiganiro uburyo yegizera ko M23 ikuye kuganira na Tshisekedi ni nacyo ubona ko abakongomani batangiye kuvuga bati nawe niba ukomeza uvuga ko FDL iteje ikibazo cy'umutekano muke bari ku butaka bwacu ukwiye kwicara ukaganira nabo ukwiye kuganira ko n'abanyarwanda nubwo waba ubita amazina yose ushatse ariko n'abanyarwanda ikindi nanone nabonye sinzi uwagikwa kibonye ibinyamakuru mpuzamahanga byinshi nka za France 24 n'ibindi byandikira ama media internationale zirimo ziravuga ceasefire hagati y'u Rwanda na Congo twavuga ko media internationale zaba zimaze kumva none uko M23 ari rw'u Rwanda nka France 24 yakoresheje amagambo CCRF entre les RDC et les Rwanda
ni nayo nako nebe twatangiye tuvuga ati kaga ntabo politiki mpuzamahanga yarahindutse geopolitics yarahindutse nta muntu agishoboye kubesha kandi na information technology yarahindutse nta muntu n'umwe utazi sasa hivi ko ka M23 ni igisirikare cya Kagame nayo mpamvu eri imyanzuro bafatiye M23 Angola M23 ntabwo yari ihari ariko babwiraga umuyobozi wayo oyishinzwe oyoboye igisirikare akaba ariwe Kagame bakamubwira ati sa kondisiyo ugombye kuva hariya so kaga ubona mu binyamakuru n'ibintu byarahindutse nta bagishoboye kubesha nta muntu agishoboye kubesha nawo tugarukira kuri yariya point usubira kuri yariya point ye avuga ngo yeteguye kurwana Bwana Kagame iyi ntambara ntabwo ushobora kuyitsinda ntabwo ufite ubushobozi politiki emiritere tukurikije environment politiki external na internal ntabwo ushobora gutsinda iyi ntambara kireko uvuze ngo nze yahura nwane ariko wibuke ko mu kuyahura kwawe hari abana benshi uri gupfusha ejo bundi mwabonye ibibondo byapfiriye muri Congo batwits umunsi etariya etayimishi shobora kuzabona endege zigezeho za zikomeye nka ziya zo muri nini ziri kuwanira hariya muri hariya what's that hariya abarusiya bari kuwanisha hariya shobora kuzabona muri Congo
muri Ukraine
muri Ukraine shobora kuzabona muri Congo zije kuwanira mu hariya baba twike nk'ibishimbo so kaga ya hagomi nanone kubabarira n'imiryango yamuhaye abana mu gisirikare urabona hari ikibazo Kagame ya ekonomi y'ukuntu yayishye aba nta kindi bafite arababeshabesha naye gisirikare kujya mu gisirikare bariya abana ntabwo bajya mu gisirikare kubera ko bakunze kujya mu gisirikare bajya mu gisirikare kubera ko nta kazi bafite unemployment bakareba nanone ko yebura nebajya mu gisirikare bazabona bazajya muri za South Sudan muri za misiyo za UN bakabona agafaranga byebura kagize katubutse kubera za sekta zose yarazishe reka kagayishe sekteri zose azi neza uko bizamufasha abana barangiza za kaminuza badafite akazi none ubi kasanga o abababaliye kugira ngo abajyane mu gisirikare nuko bakagenda mu gisirikare ariko kagamenye emiryango y'abantu bari gufusha abana babo kubusa kubera kaga wenawe atekereze kandi mu bana bari gupfa abe ntabo barimo abe bari kwerira ubuzima abana b'abanyarwanda bari gutigikira bari gutwikira hariya batazi no umuntu bari kubana nawe batazi n'igisirikare bari kubana nacyo kweli kaga kuki nobo tutamusaba byinshi gasakure niwe wavuze ati kaga nta ibamu yamaye kumvura umutima ariko nta mutima agira so Kagame agombye kuba yakagombye byebura gutekereza kubana bari yabana bari kutwikira hariya kandi bazakomeza kubatwi biri no yewe ibintu ni kumva ibintu ni kumva monoske ndege yagiye kuzana hariya nyuma yaho bamaze kumenya ko afite ubushobozi bwo kurasa kugira kuri level yini bazazumba bazabatwika kandi nataleba neza nje kintu kitwa yitango defense air defense yashize mu Rwanda yaguze abashinwa bazayi switching off maze bamukarange byabindi abanyishire bangiye butare bavugaga ngo kumubaga nta kinya bazamubaga nta kinya nataleba neza so ababarira abana amenye ko iriye miryango kurera egatunganirwa abana nabo bakagira bamwe bafite n'abagore bashize abagore babo nta nabo baze aho bagiye babatwitse na nabo bababuye ko abantu babo babatwitse you know so kaga ana atangire avuga ati iyi ntambara ntabo nzayitsinda orese gutakaza abana bo busa avuga n'abanyarwanda sino ibyo avuga ngo agiye kurwara intambara ibintu ni kubona hano hanze sinzi niba azayivamo
Urakoze cyane Professor Kambanda mbere ko tugana ku musozo cyiteke daravuga ati giye gutangiye kimaze guca mu bintu byinshi impfu n'impfu twatakaje abantu benshi turifuza amahoro ariko nyine kaga murabyumva niwe bigira ko ari umucunguzi w'abarwandafone nkuko amaze kubitwereka ati ni ibintu yitwaza nano bihuriye itangazo rya M23 yasohoye ejo wari ribonye ibanza rishima yuko Kagame ari bujye i Rwanda imagine kubona M23 nezezwa no kumva ngo Kagame arajya mu nama i Rwanda bakumva yuko nyine ari umuyobozi wabo ugiye kubavuganira ariko ibyifuzo byabo ntabwo ariko byagenze icyo nacyo ni ikindi kintu abantu bakwiye guhita bashoza bakabona bakabyitegereza ikindi nanone ni ukwibaza ngo abakongomani baguye mu mutego wa Kagame barabyitwaramo bate hari uwanyandikiye ambwira ati iriya narrative nk'uko twasanze wa mugani inashaje tuzi neza ko Kagame arindwa n'abagugwe abana b'abakongomani benshi ni bo muri inyuma muri special force ni abagugwe muri zaribi ni abagugwe ahantu hose urumva ni abakongomani barentegere muri sisiteme y'u Rwanda nabo bari hariya ariko bazi neza ko ingaruka zo gukorera Kagame ari izingizi abandi bati ariko ubundi hageze n'abahutu bajya muri FARDC twese bakiri hehe ko Kagame akontorora u Rwanda Tshisekedi azanye amamerisoneri akabahaye ingaya ikibazo cy'abakiri hehe kubera iki Kagame yakwivanga muri affaire z'ikiri gihugu kuko warabivuze ati baramubwiye batuyobora igihugu kimwe so abavuga bati Kagame nawe afite abana b'abakongomani b'abagugwe benshi bamurinda bari muri special force bafite ukuri ese Tshisekedi we yagize abandi aho akazi ikibazo cy'abakeka Chad Kambanda
erega Kagame avuga ibintu ukibaza niba tekereza ibyo avuga kaga ibintu avuga nta ubihude iyo bitekerezeho ryo mumva ari kuvuga ngo monosko yananiwe ngo ntabegombye ngo imaze imyaka ingahe ekora ubusa muri ngo nta mahoro yagarutse ngo bagombye kuvaho bakareka abantu ariko Kagame we akibagirwa ko nawe ari muri peacekeeping za muri Sudani awa amaze imyaka n'ibindi kandi niwe major contributor w'abasirikare hariya kuki we atavayo kuki muri Sudani amahoro yazanye uyo arihe kandi arahembwa buri munsi Kagame abona amafaranga ageze kuri $100,000 ku mwaka y'amadolari akura muri ziriya za peacekeeping ezo ke peacekeeping azimazemo imyaka 20 na urabyumva kuki we atarasezera muri UN peacekeeping cyane cyane muri Sudani aho amaze imyaka n'ibisibo kandi nta mahoro ahari So yo ari kuvuga ngo yo ari kubwira Tshisekedi ngo muvugane na M23 kandi nawe afite bari yavuga ngo n'abamurwanya ngo ntabashaka kuvugana nabo obose abavuga ibiki. So kaga no murwaye mu mutwe, kaga arwaye is psychopath, urwaye Kagame akeneye kwivuza tu psychologically, afite ibibazo bikomeye cyane bigombye kwe. Kandi ikibabaza nuko abanyarwanda benshi abiyona bamushyigikiye hariya mu Rwanda wagira ngo yarabaruze, ntawo babona ko ari ashobora kuzabarahwa mu mwobo kimwe nuko Hitler yaroshe bari abanini abanazibe yabaroshe muri mu ruzi bagafana na Kagame nawe eze ntoreze ari kuzishora mu bintu bazitazi zimuhamashi ariko they have to be very careful. So kage bintu avuga muzaje mu mwehorera we no murwaye wo mu mutwe. Umuntu utari murwaye wo mu mutwe ntabashobora kuvuga ibintu biri inconsistent kuriya akabishimangira buri gihe.
Urakomeye cyane Charles Kambanda mu makuru y'imirwano ku rugamba ejo nijoro ngo ibisasu byarumvikanye na mu gitondo byumvikanye hagati ya M23 na FARDC bararwanira nyine muri za Rutshuru. Ubwo turaza kureba ikizakurikiraho uyu munsi kuko nta tangazo M23 irasohora, ntiravuga niba yabaye satisfe ku byemezo byayifatiwe, ntiravuga niba idakira intwaro hasi. Ikibazo twibajije ni natwe ndiza kuba kibaza wa mugani Kagame arabigenza ate, ni ibibazo tuzagarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha. Naha rero ngira ngo tugende tugana ku musozo w'iki kiganiro tugiranye kuko hari byinshi tuzanagarukaho ubutaha turebera hamwe icyo bizasigira akarere. Hari uwatwandikiye kandi yanabikomoje avuga ati Kagame nta muntu adafite ikibazo nawe mu karere k'ibiyaga bigari, ati muribuka kwa Kikwete, muribuka Nkurunziza, Kabila, Neva, M7, Tshisekedi, ubutaha ni madamu Suruhu. Kagame ni ikibazo muri regionale, ni ikibazo mu karere. Ukeka ko akarere gakwiye gukora iki? Ariko noneho this time cyangwa magingo aya kave mu kumubembereza wa mugani bamushyire mu mwanya akwiye kujyamo Charles Kambanda.
Nyine urabibona ko byamaze gufata iyo ntera bagenda bamushyira mu mwanya we. Iyo urebye ibimezo bigenda bifatwa birakugaragariza ko akarere karamumenye. Erika kandi ikibazo cya Kagame abo abantu bose bavuze ntacyo batamuhaye, reba uriya banza na nini na mbere ya Nkurunziza uriya nini bishe uriya perezida we Burundi bishe muri 93 nta kintu atahaye Kagame, ariko yamuhembye kumwica. Yakiriye Kagame nk'umu omuroberi yari yakiriye rebo, yamwakiriye nka perezida. Yakiriye Kagame bikanarakaza Habyarimana pioneer wa demokrasi mu Burundi. Ntacyo atahaye Kagame, ariko yamuhembye kumubaga. Yamuhembye amubaga.
Berikiyo ndadaye.
N'icyo atakoreye Kagame akiriye umuroberi. Igihe gitoya yamaze ari ku perezida. Yakiriye Kagame akiri rebo, yamwakiriye nko mu perezida. Na Habyarimana kanarahakala ati wowe umuntu nari nzi ko turi ku ruhande rumwe kuwakiriye umurebo wanjye ukamwakiriya nk'umuperezida. Jya kuri Nkurunziza, niki atahaye Kagame? Yahaye Kagame ibintu byose, yamuhaye igihugu akiyobora nacyo giyobore nk'u Rwanda. Nkurunziza yari yahaye Kagame igihugu, intelligence z'u Burundi Kagame yari yazikubise hasi ari ezi zikora ibintu byose, system yose y'u Burundi yari yayifite, yari yarayifashe. Ariko reba ibyo yamuhembye. Jya muri Uganda nuko bimeze. Jya muri Kenya ibibazo yagiranye na Uhuru, umuntu va ku muntu ugirana ibibazo na Uhuru. Yagiye Uhuru yaramwezeye akazajya ariko akamubesha mu bintu bya business agashaka kumwambura udufaranga twe. Kandi Uhuru arusha Kagame amafaranga, Uhuru afite amafaranga menshi anarusha ngiranga anarusha na leta ayoboye amafaranga. Kagame akagenda kumwiba amafaranga kumugaragaro, kumwambura, kumwiba. So ka vane no kuyobozi bw'ibihugu ja ku rwego rwa muri mu Rwanda Kagame niwe perezida bizajya mu mateka wabonye support y'abahutu n'abatutsi n'abatwa cyarimo ariko byose yabikubise hasi kubera ubugizi bwa nabibwe iyo Kagame abo umuntu ukira mu gatsi w'umuzima Kagame yari afite ubushobozi bwo kunga abanyarwanda nubwo yari yarahemukiye yabatemaguye mu ntambara ariko nyuma y'intambara iyo abishaka yari gushyira hamwe abanyarwanda kubera ko yari afite support nubwo yari yababaze ariko bari bamuyobose bya ku bantu none bo muri FPR kuva kuri ba Rwegema tamuhaye bari abantu yabaze bo muri FPR niki batamuhaye bya ku bantu benshi utize bakarege ya bakayumba abo bose bagasana bande bose niki batakoreye kaga no muryango we niki batamukoreye bakana mubyarira abana babo mbebe mu batisimu ngo yarangwa rubyaro rwe bakamubera umu ariko rebe ku Kagame ni shetani tubona iyo bagusabye kudutanga definition ya shetani ushobora kuvuga ati shetani ni Kagame finito ntabwo keneye kujya muri definition Kagame ni shetani tubona ugaragara ufatika ikibazo ni Kagame ntabwo bishoboka ko umuntu umwe yajyana ibibazo na buri muntu wese usizemo n'uwo muryango we n'abana be n'abana ube reka sinjiye kuvuga ibintu byo mu muryango we by'abana mbaziho bimwe birananditswe yewe tufite n'inyandiko twashyize mu rubanza ejo bundi rwa Gasana yanditswe n'umuhungu we ibintu amuvuga avuga kuri se biteye soni ni shetani yari yagiye kubaga umwana we yagiye kumurasa umwana we yagiye kumurasa mubaze uriya soma madamu wa nini uriya Sudan Susan umugore wa minister wa security muri Uganda muwezi Kagame yagiye kurasa umwana we mbere y'umu ya Susan you know so Kagame niwe yego wana rufite ibibazo n'icyo gufite ibibazo ariko Kagame ikibazo gikomeye cyane warufite niwe kibazo cyane mu karere Kagame ni problem yenyewe kireka avuyeho harya nta mahoro ashoboka tutetaye kubyo bamukorera no wafata nko bashobora kwisekedi no zasimbura kisekedi ikibazo cyabari cyakinzi Kagame ni shetani yo bakubaza ati mpubwire definition ya shetani uravuga ati ni Kagame biba birangiye murakoze
cyane Professor Kambanda reka tubashimire umwanya muduhaye muri kiganiro cyacu uyu munsi tuzakomeza tubiganire turebe aho biva naho bigana ariko isomo ririgaragaje nta utabibona umugabo akomeje nyine kugenda ateza akarere ibibazo bikomeye abanyarwanda bakwiye gukanguka bakabibona nta kindi kibazo dufitanye na Kagame urwango tumwanga ntabwo ariko twitandukanyije nabo bitewe n'uko hari ikindi dupfa ahubwo ni ibi byose tuba tumaze kuganira abanyarwanda barimo kugenda bacamo n'abaturage bo mu karere cyane Kambanda mu magambo ahinnye ubutumwa asigira abateze amatwi ikiganiro mbere yuko tutandukana
ubutumwa wanjye bwa mbere n'abantu bari hafi ya Kagame ibyo bintu Kagame ari kubashoramo ubugizi bwa nabyeze ntambara zose ari kubashoramo amaherezo muzishura n'imiryango yanyu mwetandukanye na Kagame kugira ngo akare u Rwanda n'akarere bigire amahoro Kagame ntacyazabamarira n'icyo kabone no icyo mwamukorera cyose reka nkubaze bwana Sarije nk'uyu ufata nk'aba bantu b'abanyakarundi nyakarundi niki ashobora gukorera Kagame karege yatamukoreye niki nyakarundi yakorera Kagame Kayumba atamuje no Kayumba atamukoreye ubose abo bari kwica abanyarwanda ngo babica ngo kubera Kagame bona ubategereje gusa Kagame nabo akabarya uko yariye n'abandi aba bantu bakorera shetani bagombye kwitandukanya ne shetani sino abanyarwanda baza nga shetani uko bazabafashe shetani umunsi bazegobotora bazepakurura Kagame nabo bazabibazwa kandi ntawo bizabagwa neza betandukanye na Kagame ekina none mbasaba ebyo bya Kagame abashoramo nemubikora okeko kaga ashobora kuzabigwamo bashobora kuzamurasa kaga bashobora kuzamutulitsa ege cyari cyo cyose ariko mwewe wena nabaza abatulitsa bizagenda gute Amerika deja esanga weri gusaba urukiko muza mahanga ruzahana ibyo byaha bari gukora muri Congo muzajya mu nkiko muza mahanga kandi nawe muzisha kubera ko mwewe na DNA zanyu barabifite zadiye barabifite byanyu ha umuzisha bazabafata so ngira abanyarwanda nama bareke kugira nabi abandi kubera iyo regime bumva ko bashyigikiye otherwise bazagire mukomere
urakoze cyane Dr. Kambanda ku mwanya muduhaye mu kiganiro cyiza muduhaye dushimira abaduteze amatwi dushimire mwese mwatwandikiye dushimire abazatwandikira naha rero dushoreje gahunda zacu z'uyu munsi ku bagiye kuryama ijoro ryiza ku barimo kubyuka umunsi mwiza turakunda kuri radiyo itahuka nawe ubutaha Dr. Kambanda ibihe byiza nawe ubutaha